Sieti na defend huu kijana.
Yeah.
But you are figure of authority, right? Mm. Alafu umetisha hongo.
Mm.
Alafu umetandikwa.
Mm.
In a jungle law, hey, you ask for it.
Yeah.
But the fact remains is that we have a society that we're teaching these kids. U police for the first thing alifanya ni kuitisha hongo. Mm. Kwa sababu this is a young kid, what are you teaching him?
Mm.
Is it okay? Ask for a bribe? Mm. Is it okay?
Ekonene. Episode 319, kusema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Na leo tuko na ofisa ni Tony. Tony, jina yungine ni Tony nani?
Ni tangwa tu Kanjogo.
Yeah. Tony Kanjogo, we ni lieutenant.
Ndio ninaendelea kupata hiyo.
Yeah, but uko in the what police department? Kuzi, najua gazini zinakuanga
hivyo. Hapa ni polisi, lakini najua polisi zinakuanga zimekatwa in different departments.
Yeah.
For example, kuna state police. Mm. Inazangana state police.
Yeah.
Andi wanachunga New Jersey.
Mm.
Alafu kuna sheriff.
Yeah.
Lakini uko ndani uko na departments zingine mingi. Kama prosecutor's office.
Yeah.
Judicial office. All that. Sasa ni departments mingi sana.
So uko kwa gani?
Mimi niko kwa jela.
Yeah.
Yeah.
Oh, correction.
Yeah.
Corrections. Eh? Mm. Jela za hapa zikuwaje?
Jela za hapa kukuambia ukweli ni kama jela ni ukiinterpret jela si ati ni hata unaweza jiweka jela.
Cause reason na kuuliza juu ya jela ni mimi nikibongaga juu ya jela za states usemaga juu sienda jela sita dinyorasa. That's what tunajua.
Hapa jela by the way, jela za hapa ni kama vacation. Lakini ukisema term ya jela hata wewe mwenyewe unaweza jiweka kwa jela.
Yeah.
Like feelings, your feelings. Umechukia ule jamaa, umejiweka jela.
Yeah.
Jela mainly in my perspective ni freedom.
Yeah.
For example, una freedom ya kwenda kukula kanyama. Pengine unazushiwa na bibi. Hapo uko jela sasa.
Yeah.
Unawekwa structure hivi hata uwezi enda kuona your mom or your dad or your cousin or you. Vitu zingine tunachukuanga for granted. Ndio wana kunyang'anya sasa. For example, wewe unataka ku travel. Unataka kula, leo unataka kula sambusa. Ama motura. Ama mbuzi choma. Ukiwa pale hivi utakula ile umeambiwa.
Yeah.
Unaona? Na kama kuna tudo kidogo tu akubai whatever you can, you cannot get what you really need.
Lakini siku na msepia anataka kukudinyara sama yeye kuagi. Because everywhere tunaendaga,
iyo.
Like hata tunaonaga jokes zingine zinasemekana za don't go to American jail. I'm afraid of going to jail because I'll get anally raped. Unajua?
Kuja.
Yeah. Yeah. So inakuwa
hii inakuanga ni ile unasikianga hapa kuna Tamil inasemanga don't drop the soap.
Yeah, yeah.
Na ni kila mahali.
Kenya iko kama hapa. Hapa ndio ku drop.
Karibu
kudrop
sana.
Drop sabuni hapa ni serious.
Karibu sana. Kafegi, kafegi.
Tuko podcast.
Tuna kafegi.
Tuna nini? But ni saa?
Kuja hivi.
Peter.
Ena pande hile juu inashika hiyo pande yote.
Kuja hivi.
Sasa umesikia mzee? Freedom ni kama sasa for example Mau Mau. Walikuwa wanatupigania nini?
Freedom.
But what is freedom to you?
Me, freedom to me, ni that the basic shit. Kuamka, being able to go where I want to go. That to me is freedom. Yes?
Yes.
And freedom is another thing of also living without being afraid.
So looking for example, behind your shoulder.
Yes.
Yes.
For example, I can say to a certain level, in the 2 weeks, 3 weeks I've been in America, I've felt some sort of freedom that I don't feel in Kenya. I can use my phone anywhere.
Okay.
You see, Kenya lazima ni kuerada. Kenya inakuwaga like shit.
Lakini sasa
niki,
freedom.
Nikichukua tu simu hivi, kuna places ukini call in Kenya, I'll not pick up my phone. I'll be like, fuck that shit. This phone is worth more than whatever the fuck is calling me.
Lakini so, unaona vile unaangalia. For example, crime.
Yeah.
Ukienda Kawangware or for example tuseme uko Kawangware.
Yeah.
Umenyang'anywa simu.
Mm.
In your head unajiambia ah niko Kawangware, si ndio?
Mm.
But if you go to Karen ama Runda,
mm.
you au expect unyang'anywe simu, una expect unyang'anywe gari.
Mm.
Unaona?
Mm.
So it's the way you look at it.
Yeah.
Yeah.
Kitu moja fani ni Kenya, the more you go to affluent neighborhoods, the less the crime gets. Uko hata Runda waendagi.
But it's the same world though. It's the same world. Yeah. Even here, the same thing.
Mm.
Ukienda some places, unasikia wanasema, for example, ghetto za hapa.
Mm.
Ghetto za hapa, hivi ni nyumba mzuri sana.
Mm.
Apartments.
Yeah.
Ni kama kule sasa unaona ni... Sasa sijuangi kama ni because of the population you put there, because the buildings are very beautiful.
Mm.
Wakona maua, wakona miti, na all that.
Yeah.
But it's still a ghetto.
Mm.
So I don't know if it's the people they put there, or what do you think? Because kama ni wazungu wako hapo, unasikia zinaitwa condominiums.
Yeah.
Is that true?
Condos.
The condos.
Yes.
Ama apartments.
Mm.
Lakini sisi tukiingia na hii ngozi yetu.
Inaitwa ghetto.
Inaitwa ghetto.
Mm.
But it's the same buildings and the same structure and the same plumbing.
Yeah.
So where are we going wrong?
Okay. But siko nataka to get philosophical, eh? Mm. So unawak in a prison system, eh?
Yeah.
Ni you place uko ni maximum ama ni minimum?
Zote.
Oh, maximum, eh?
Zote.
E kusa, kama ni zote sana. Zote. Naangalia the maximum. The maximum
okay, site. Kiona kitu kwa news tuko nayo huko.
Eh.
Yeah.
Watu wengi wako info, madam.
Watu wengi wako ndani juu ya kitu moja inaitwa pride.
Mm.
Na community.
Yeah.
Upbringing.
Yeah.
And society as a large.
Mm.
Prison systems imewekwa za watu wale wa meshindwa kukaa na watu.
Yeah.
Now these are our kids, right?
Yeah.
And these are our cousins or our brothers. Mm.
Mm.
So you wonder, why is my brother not able to, maybe he's more ambitious. Ni wanaingeza ma racketeering za credit fraud, na nini. They're trying to get where you're trying to go faster.
Yeah.
Can you blame them for that?
Not really. Mm.
Can you blame them for that?
But it's interesting, vile umesema watu wengi wako in for pride. Can you elaborate on that? Because I can think of the examples.
Pride goes in a lot of ways.
Yeah.
As a man, your pride is your family.
Mm.
And family goes a long way. Maybe where you're coming from, your brothers and sisters. I've been fighting for my family for a long time.
Yeah.
So if I want to provide my family more, and I don't have it in my pocket, what do you think I will do?
Yeah.
I will steal.
Mm.
Or somebody else will steal. Alafu sasa unampata jela. Na alikuwa naibia watoto snacks boka kule. Alafu I like the saying, you teach them how to catch the fish. Instead of giving them fish.
Yeah.
System yapa, when you get in a system, utakuwa kama ile panya inakuanga inazunguka kwa...
Maze.
Yeah, you maze.
When you get in the system, uza explain ya Mkenya ajui ku get in the system.
Kuingia kwa system kwa hivi, ni vile kama leo msani likuwa naongea na yeye K4.
Yeah.
Alikuwa nasema, for example, uko na kademu. Wewe ni baba yangu, si ndio? You want to see me doing well.
Yeah.
So we'll get a nice car. I'll get a nice house. I'll get a nice job.
Yeah.
And then you become a slave.
Mm.
Because you know what? I'm trying to impress you.
Yeah.
Now you're my master. And you're my father.
Yeah.
Na uchekagi, kiboko unatoa, mwiko unatoa, na mami pia lazima ni muimpress my mom. So, I get caught up in something called the cycle. Because you have to pay your bills. Like, Saniel kwa semati, you end up becoming like you're a check to check.
Yeah, living check to check.
You are one check from being poor. Usiwemi na kazi kesho. Utajipata kwa barabara ukiokota makaratasi. Because guess what? Stima imezimwa. Una maji. But those are privileges over here. Mina unangani kama privilege.
Yeah.
Because Kenya is very different.
Mm.
Actually, most foreigners wanataka kufanya kazi.
Yeah.
Waji improve kimaisha.
Mm. Mm.
Lakini ukikuja hapa, unachoka. You get burnt out.
Yeah.
Ulikuwa unauliza mambo ya kufanya majob.
Mm.
Mimi nilikuwa ngana job 4.
Vile ulikuja?
Every minute over here, every hour here you get paid. You know that, right?
Yeah.
So can you imagine that as a Mkikuyu?
Mm.
Every hour ninalipwa.
Mm.
My friend.
Uko unafanya nini?
Group home.
Oh, because group home at least you get to sleep.
Unaweza endelea kulala, unaamka unaenda ingine, your days off, you're still working and working and working and working and working, and then you burn out.
Mm.
Ukitaka kazi, hapa kuna kazi.
Mm.
Lakini usisahau ni ile panya.
Mm.
Inakimbia hivi.
Mm.
Kwa sababu uko na job nne.
Mm.
Umenipigia simu yo my brother uko Kenya.
Yeah.
Unataka sijui kanini.
Mm, mm.
Alafu niambie sasa ninunue shamba niweze kujenga kitu kangu.
Mm.
Na bado wewe bado ndio unanikula. There's a lot of diaspora people.
Mm.
Wanakujenga Kenya wanapata hakuna kitu.
Yeah.
Umekulwa.
Family back home.
And most of the time you don't even have the time to even check.
Mm.
Yeah, kama unakulwa.
Mm.
Because uko job tatu mpaka saa zingine una report to the wrong job.
Mm.
You know?
Yeah. Yeah.
Na ukiona watu wako na vitambi hapa.
Mm. Una report the
wrong job. Wapi? Unakulia kwa gari.
Ikiwa interesting sana. So nasema like uko na jobs mob pata yeah. Inafika level umechoka uko nafaa kwenda hii right. Unaenda play store.
The wrong one. The wrong job.
Mm.
Imagine.
Yeah. Okay. Na nini, na kitu ngine pia kwa takuuliza. So, ulijitakarao, sindio?
Mm-hmm.
So, vile umejitakarao, Kenya, so jona Haiti yako wezi kuwa karao. So, kuwa karao hapa Amerika, au angalia nini? Kwa Kenya su angalia ga Haiti, that's number one.
Mm-hmm.
Afu angalia meno. Lazima tujue, au sama lazima tujue kwa uneza kuuma hongo.
32.
Wanaweza kwa unajua kuuma hongo.
Lakini unajua the funniest thing.
Mm.
Sisi tumesema mambo ya meno.
Mm.
Unajua wajeshi wapa lazima utolewe hizi zote. Hii hapa juu, hii hapa, hii hapa na hii hapa.
Amerika, kwa nini?
Ukiwa mjeshi.
Kwa nini?
Unajua nini ulikuwa mjeshi? Sina
hizi. Ulikuwa mjeshi.
Sina hizi.
Ulikuwa kwa Navy?
Nilikuwa kwa Navy.
Yeah. So unatolewa kwa nini?
Sisi ku create space ya unajua mimi si dentist.
Yeah.
So mimi
Mm.
Lakini sijui nafikiri ni kucreate space ya meno zingine. Juu najua huko kwa watu wanakuanga wana floss.
Mm.
Kenya tunakuanga tunasugua na kale ka kijiti kawa walalo.
Yeah.
Ama ka nini. Hapo wana floss. So yeah. Sijui kama ni kucreate more space.
Mm.
I don't know.
So ukienda Navy unaambua buda ni ajuko na meno moja.
Lazima ngolewe. Kama uko na 32 lazima ngolewe 4.
Ubaki na 28.
Yeah.
But tumesema zinangolewa hizi za mwisho. Ama
hizi za mwisho. Molars.
Na hizo si molars wa kuzitoa ni hard, eh?
Mimi nikingolewa nilikatwa mpaka lip.
Mm.
Nikauliza mnangoa za nini? Wakasema
mi. Nataka uume Mwarabu.
Eh?
Nataka uume Mwarabu.
Hivi ni kunaendanga.
Mm.
Yeah. So military wengi wananga hizi mieno.
Oh.
Lakini unaona hapa kuna hiyo option ya for example vile umesema mambo ya height.
Mm.
Hapa jeshi naweza ingia.
Mm.
Na polisi.
Mm.
Wanawake wanaweza ingia.
Mm.
Na wanaume.
Yeah.
So long as uko na hiyo roho. Hapa kunanga limit.
Mm.
Lakini unaona sasa kama Kenya for example mimi singekuwa na hiyo achievement.
Mm.
For example singekuwa Navy ya Kenya.
Yeah.
Juu ya height.
Mm.
Ama polisi.
Mm.
Juu ya height.
Mm.
Lakini hapa niko nayo.
Height yako ni kuzapa America mnajuaga. Uko 5?
Hapa niko 5'5".
5'5"?
Yeah.
Oh, okay. Kevin Hart.
Yeah, basically. Kevin Hart, hiyo.
Okay.
Watu so wezigi? Watu wafupi.
Mm, mm.
Mm.
So, kwa nini nafikiria Kenya wangali height? Ama ujinga utoka hapi?
Unajua kitu moja unafanga kuangalia Kenya ni colonialism.
Mm.
Kuna vitu zingine zinaitangwa profiling na all that stuff.
Mm.
For example, we kuwa model.
Mm.
Wewe ni maro.
Yes.
Lazima kwa sijui how many inches.
Mm.
Basketball.
Yeah.
Lazima kwa whatever inches.
Mm.
So hiyo ni, kama hiyo ni mtu mfupi, sasa utasema unaenda wapi? Unaenda kwa soka. alafu baada upate bado watu warefu wako kwa soko, kwa soko
soka, yeah.
So una chujwa 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 sana.
Mm.
So you don't even know where to fit.
Yeah.
So una nanga, for example, mimi ni Mkikuyu.
Mm.
Wa Kikuyu wengi ni wafupi kama mimi.
Mm.
So what do? We end up in business.
Yeah.
We tuna try to excel in business.
Mm.
You pia business ni ya watu warefu na wafupi.
Yeah.
Umenyanganywa basketball.
Mm.
Umenyanganywa sijui which other sport, volleyball.
Mm.
Wewe si mrefu sana. You end up doing business.
Mm.
Yeah.
Okay, okay. Yeah. Yeah. Na nini, wacha to rewind career yako kidogo. So ulikuja America mwaka gani?
Hapa nilikuja 1999.
Mm. After bomb ilipuke.
Ilikuwa ni before ama after? I think ilikuwa after.
Yeah.
Yeah.
Yeah, kuzi nilipuka 98, August 98.
Kwa hivyo nilikuja pengine 98 hapo.
Yeah, kabla ilipuka?
Before, yeah, before.
Oh, okay. Alafu, ulikuwa na kamu kusoma ama?
Mi nikikamu, nilikuwa na fanyanga vitu zingine zinitangua theater. Kenya National Theater.
Yeah.
Tulikuwaga huko.
Mm.
Lakini bado unajua bado lazima kuwe na the same height na status za watu, pesa hatuna.
Yeah.
Auvai vizuri kama wale wa, you know, wale wameshika.
Mm.
Sasa nikapata, nikaanza kufanya kitu moja itakuwa skating.
Yeah, skating.
Yeah, skating.
Mm.
Skating ya Nairobi ama Kenya ni mimi nimeipeleka mbali.
Mm.
I wrote the constitution for the Olympics.
Mm.
Kenyan Federation.
Mm.
Ni mimi.
Okay.
Alafu nikikuja hapa nilikuwa na work with street kids.
Mm. Okay.
Yeah.
Mm.
And I used to love to dance. Hata winaka nilikuwa winaka.
Mm.
So the street kids wakaanza kudance vizuri. And we were invited one place to go to perform at the United Nations.
Yeah.
While we were there, somebody liked the way we were dancing.
Mm.
Tukaimbaitiwa sasa ku present kwa mkubwa wa United Nation.
Mm.
Sikumbuki jina yake vizuri.
Mm.
So then you hapo group yangu ikachukuliwa tukaenda Canada.
Oh, okay. Mm.
Tukiwa Canada wakasema wanataka representative mmoja wa World Youth Representative.
Okay.
Tulikuwa dunia yote hapo. South Africa, sijui wapi wapi, the whole world was there in Canada. I think it's Quebec.
Yeah.
Quebec. Tukafanya hiyo seminar like 2 weeks. Unajua sisi sasa tumetolewa Kawangware.
Mm. So mnajitolea muhanga.
Sasa tunakuja huko tunaangalia vitu hatujaiona, snow.
Mm.
Makoti mzuri mzuri tumevaa, viatu.
Mm.
Hawezi vaa viatu za kawaida.
Yeah.
Lazima uvae boots. Na tunapewa sasa.
Mm.
Socks, really thick, thick. So it was nice. So wakasema wanataka one representative or represent your seminar to the whole world.
Yeah.
We were about maybe 5,000 people, maybe more.
Mm.
Because it was, all the countries were there. Hata watu wa Yemen, wa wapi, wote. And we were so lucky, we were the ones from Kenya.
Mm.
So guess who they chose to come to America to represent the whole seminar to Bill Clinton and Kofi Annan.
Nini?
They chose me.
Oh, okay.
Yeah.
Mm. So that's how you ended up?
So that's how I ended up in America.
Item ulikuja kwa flight ulikuwa solo?
Yeah. Unajua hata vile watu wanaendanga kwa mba mavisa. Mimi kwa tu nambari kwa moja.
Mm.
Inasema huu jamaa anaenda kuona Bill Clinton na Kofi Annan.
Oh. That's it. Ayo ikan hii. Approved, apo, chap chap.
Watu wanalia lia huko, wamebeba mabriefs na shindo.
Mm.
But I didn't even know what I was doing.
Yeah. So kwa hii flight, did you think you were moving from Kenya? Ama ulikuwa unajiona kama alafu
no,
rudi Kenya?
No, I did not know.
So,
one day, one thing you have to realize, I was very, very scared.
Yeah.
Alafu unajua kama, for example, umekona panya kwa kona.
Mm.
That little panya inaweza kukuua.
Mm.
Unajua hivyo?
Yeah.
Because it's so small, alafu we una take
alafu
for granted.
Alafu scared, yeah.
Alafu kiweka kwa kona, it will kill you.
Mm.
The same little thing. So I was scared.
Mm.
So I had no idea what I was doing.
Wacha to go back to flight. So flight, umeenda JKIA, ilikuwa hakukuwa na direct hizo siku. So ulipitia wapi?
London.
London, Leoville, kwa how long?
8 hours.
And how did you make sure you don't miss the second flight? Because I think you miss your flight.
You have to pay attention. Sasa wacha nikwambie, tukitoka Canada tulipitia Heathrow. My friend. Tuka decide to hepe. Sisi ni wa Afrika. I'm a Kenyan.
Oh, mgonta kuhepa muishi huko?
Tulikuwa gawase wane. Mimi ni mwalimu, kuna director, na niko na wa machoko wawili. Although pia mimi kwa pia na jita choko sad, lazima tukue machoko watatu. Tuka hepa.
Heathrow. Muleza kutoka?
Tilikuwa galeova ni 8 hours. That one is a pair of 24 hours.
Ukitaka. Yeah.
That time was not that bad.
Oh, yeah, kwa Tai TV.
Yeah. You can go out there, do shopping. Like in sasa, you know, you have your intention. Wherever you want to go over there, you do your shopping. Unulie familia some, you know, t-shirts za uko alafu ingie ndege urudi. Kuna watu wengine wa kuangana intentions zingine.
So nyinyi mko na intentions zilikuwa nini? Cause unataka kumiss. Unataka kumiss. Hii ni
school tunarudi ukienda kwa Canada. Matope.
Hii ni ukienda Canada si time ya Bill Clinton. Ah,
tukirudi sasa hii sio time.
Okay.
Tulienda Canada kwa seminar. Sasa on our way back we had that thought.
Yeah.
My friend.
So mkaingia London mkaichekicheki.
Sisi ni nani? Si tumehepa. Unajua huko unapewa mpaka mizigo. Alafu you check in again if you want to.
Yeah.
Amu kaya tu kwa airport, si tu kwa check out our mizigo, tukahepa. So tuko kwa airport, tunatembea kwa highway, na ma suitcase. Atukua tumefanya research vizuri. So unafangu, si atukua na TV home, sijui nini, wifi, internet.
Information haikuwa kasa hizi. Simu. Yota ima kuwa na internet, najua.
Unajua si tulikuwa ngana neighbo moja, likuwa ngana simu, ile ya nyumba. Ile unafanya hile.
Naikumbuka hiyo.
Sasa mtu akikisema nakupigia simu lazima ukae hapo the whole day.
Ukingoja.
Na pengine hiyo hapo ni kwa duka. Alafu mtu akwambia kwa busy. Sasa utajua atapiga tena wewe. Alafu anapigia jamaa wa duka na kutuma kijana kimbia ukaita baba nani? Ako na simu. Umekojea tu.
Tumehepa.
Sasa tumehepa.
Kwa London.
Tumetembea kwa highway, unajua unatoka kwa airport, unaenda vile tunaanza kufuta magari, lakini tukua tunajua kitu moja nitagua downtown. Sasa tunaenda downtown. Tunafuta magari na mataxi, tuko kwa highway na masuitcase. After 30, 45 minutes, we.
Makarao.
Munaenda wapi, downtown.
Yeah. Kudu.
Kudu.
Kununua vitu.
Kasema shopping. Kashopping. Yeah. Atuwezi tuwaambia, tumehipa, tumedecide kuhipa.
How could there be the money for shopping?
Doto tulikuwa nayo.
Yeah.
Although hata hatujui kucalculate.
Yeah.
Unaambia ni sterling pounds. Unaambia hii inaweza nunua mikate 10. Hey, haka kadogo hivi. So we didn't even know how to convert the currency and all that stuff, right? Tukaekwa kwa gari ya polisi, tukarudishwa kwa airport.
Yeah.
Tukaambiwa tuchukue taxi tuende downtown. My friend, tukaogopa, tukarudi Kenya.
Oh. Damn, hizo siku ilikuwa rahisi hivyo. Okay.
Yeah, it was easy. It wasn't, maisha ili change after September 11.
Yeah, September 11, yes.
2000. After September 11, a lot of things changed. Alafu dunia ime change tena after COVID.
Yeah.
That's why you see people more staying more home than going out there. Home.
Yeah.
Working from home.
Yeah. Yote imekam. Yo phenomenon. Yeah, phenomenon imekuja na nini. So mkarudi Kenya. So wacha to go back to hii flight yako ya kukuja back to the US. So unasema pia will go through Heathrow.
Yeah.
So Heathrow layover ni 8 hours.
8 hours. Ingia.
So vile ulifika US, nani alikupick from the airport?
Nijosia nilikuanga sasa diplomat.
Yeah.
Nilikuwa nachukulia na watu wa UN. Hata sikufika, siku kuja US straight. Nilipitia Vienna, headquarters ya United Nations. Nikapewa, you know, training vile nita deal na hawa kubwa. By the way, unakumbuka mimi ni chokora.
Yeah.
Za hiyo. So lazima, ni my president, my friend. Nikapewa training, shule, ulikuwa ninaenda shule saa mbili mpaka saa kumi. Every day. Na sasa tuko wapi, tuko Vienna. Lazima ulan kudil na watu. kijiko ni gani, ya supu ni gani,
mm.
which fork to use for what.
Oh, ilo ujinga hiyo.
Sijui kuna ya salad, sijui kuna, ah.
Mm.
Na wewe umezoea tu kula na mtu mkono.
Yeah.
Kula tu, kaugali kako.
Kafundishwa Vienna.
So, nikafundishwa huko, nikikuja hapa hivi, kwanza nilichukuliwa na limo.
Yeah, okay. Airport gani?
JFK.
JFK, okay.
Yeah.
Mm.
Sasa mimi nikajua tu nimefika Amerika.
Mm.
Na ndio mimi ujo sasa. Me and my God.
Oh.
That's it.
So ulipelekwa hoteli ama uko na shehe?
Nilipelekwa hoteli.
Mm.
Kuna skedi ilikuwa inaitwa World of History.
Oh, naijua jo.
Ile
wale ni ma 7 star huko hiyo.
Ile wale waktia coming to America.
Mm.
Hiyo.
Yeah.
After that I was supposed to go back.
Mm.
Yeah.
Alafu
hiyo ingine ni classified, hiyo ni show ingine.
Zizi. Mm. So, kila natai kuunderstand ni, of course, UN wamekuleta, so wanajua mpaka siku nafaa kutoka.
Yeah.
So, siku nafaa kutoka, ulifanya nini, diyo baki hapa? Because,
nilipatana na, I met this lady.
Mm.
Unajua, by the way, wacha ni kuambia shock.
Mm.
Wuki letu hapa, the first thing you have to learn ni kuvuka barabara.
Yeah.
Jugari ziko pandile ingine, sindio?
Yeah.
Aya, chakula, maji, weather, sijui nini, baridi. By the time kichwa yako you adjust to all those things, umesahau mpaka kukula.
Mm.
Au umesahau kukunywa maji, then you get sick, now you gotta deal with the health insurance hapa, sijui nini.
Yeah, maiki yako imeenda hapi.
Kwa hapa?
Oh, itudisha nje nini. Itasikika vizuri. Yeah, okay.
So, stuff like that.
Yeah.
So you being over there, you uko hapo ndio, lakini kichwa yako iko hapo.
Mm. So unasema ulipatana na oh mother, akwenda
sasa oh mother, sasa ile niko na check out kutoka kwa hiyo hoteli.
Mm.
Akaniambia ni check in YMCA.
Mm.
And that's anio kaniambia yeye ametoka Sudan.
Mm.
And I was in Southern Sudan pia nikifanya hizi mambo ya scouting na kuelimisha, you know, scouts, kids, all that stuff.
Mm.
Ndio kaniambia unataka kuka Amerika? Nikamwambia yeah.
Oh.
Kaniambia check in hapo.
Mm.
Hii ingine ni mambo ya angels because I have never seen that lady. Now I'm successful a little bit.
Mm.
But I have never seen her with my own eyes. Na nimemtafuta.
Mm.
Everywhere.
Mm. Mm. So alikuingiza YMCA. So
YMCA is like kuna mahali pa kulala.
Mm.
Where we figure out what to do.
Mm.
So sasa hizo ndege ikaenda. Na watu wale kwa tumekuja nao wakaenda.
Mm.
Yeah.
Ukabaki hapa.
I don't know how private this thing is. Yeah. So nilikuwa nimegojewa na Moi Kenya.
Yeah. Uko nangojewa na Moi Kenya?
Yeah.
Uko mfana nini tena?
Si karibu. I was supposed to be a hero.
Oh.
But lakini unakumbuka mimi ni chokora, I don't care about being a hero.
Yeah.
Mwanaambiri wako kwa airport and all that stuff.
Mm. So Moi alikuwa anakungoja pale na runguja, alafu you show up.
Karibu kijana, I never showed up. And then he deleted me out of the system.
Yeah. So, uko YMCA, at what point did you decide to join military?
September 11.
Oh, you sasa ni 4 years later.
You're September 11 like, was, yeah, it was rough for me.
3 years later.
I was homeless
later.
Here for a while,
yeah,
like 6 months, until I figured out what to do.
Mm.
September 11 changed a lot of things.
Mm.
And we were taking a lot of things for granted.
Yeah.
A lot of things became harder.
Mm.
For example, you're my brother, mgonjwa hapa. For me to come and see you, it takes so much.
Yeah.
And before we were like, hey, this is my brother, kuja. Kuja muone. So a lot of things got really, really hard.
Mm.
Yeah.
So September 11th, it may happen. What did you do? Kulikuwa na zile za join the military. The campaign was there. Ama?
September 11, it happened, tulikuwa tunaishi mahali pale mmoja panaitwa Mount Clare. We could see it.
Mm.
You know, after hapa ukienda kwa Arik, ukienda hapa kujua roof.
Yeah.
You can see New York.
Mm.
So we were seeing the thing happen.
Building iki. Mm.
And we were young. Hormones.
Mm.
We all decided to join the military.
Okay.
Yeah.
Mm. So mtu wako na sign up aje hiyo time?
Kama uko na green card, unaingia tu. Hata saa hizi.
But you time uko na green card,
so ulikuwa nimepata.
Ukompata?
Mukikuyu.
pale wa MCA
in 3 months. I mean in 3 years. Niliingia military, hakuna kuwaste time buda. But ukikuja hapa ukiwaste time, time will pass you.
Oh, okay. So ukaingia military ulikuwa training ilikuwa for how long before deployment?
Training ilikuwa got 3 months. Actually, I have been trying to put a lot of kids over here kwa jeshi, because you know it was good for me.
Yeah,
make you focus. Come on, umepotea, focus a little bit. I've been putting a lot of kids in the military. Some of them are doing well. Some of them could not do it because you know.
Yeah.
It's not their idea.
So, kwa deployed. Ulikuwa deployed after how long? Training deployed, 3 months.
Kutoka 3 months, nikaenda training yangu, Pensacola, kutoka Pensacola, Lakehurst, New Jersey. Kutoka hapo sasa ndio maneno ikaanza.
Deployment ilikuwa wapi? Do not try kujua. Ilikuwa ulienda Iraq?
Nilienda huko.
Ulienda Iraq, eh? Kulikuwaje huko? Cause vitu musikiaga ni horror stories tu. So I've heard different. Kuna soldier anaitwa Moguche, I think Moguche alikuwa na wako on the other side. Kuna moja anaitwa Okeno. Okeno was never deployed. Who else? I've talked to a few Kenyans who are soldiers. Kuna soldier moja best yangu, yeye alikuwa British Army. Yeye alikuwa deployed to Afghanistan. So kuna mumu uliza mtu answer. Then kuna mwingine anaitwa David Etale. Etale nilifanya interview naye. Yeye alikuwa kwa a British regiment. So yeye alienda hapa ali lose his right leg from hapa kwenda chini, because wali drive over an IED.
Wow.
And Yose Maga, one of his biggest regrets in life is joining the military. So yeye, he is gone on a campaign. He never joined the military. But then I have Moguche, who loves the military. So wewe ulikuwa deployed?
Mimi naweza sema ni background. Una kumukele panya tukua tunaongea nayo, if you corner it, it will jump, maybe attack you. I was like that panya. I've been through a lot of things. I've been homeless. I've been, you know, my coming up was not that easy. And you're telling me to go over here, become a soldier, and I will get food and a paycheck.
Kusema eko nene.
Na kuna mtu mwingine anataka niweke. Wanakuambia wewe ni mfupi sana. Lakini kuja tu. Come. So
tukajoin.
You give people like that opportunities. Nika join. And it was, for me, it was a good experience, very good. And so I recommend it for like unajua majamaa kwanza wa hapa hivi. When you have kids in America,
yeah,
and they turn 18, they're not in your responsibility anymore.
Yeah.
So I recommend when kids are 18, before they even go to college, put them in military.
Okay. Let's go back to first day. Flight. Mulienda Iraq. Iraq muli land na city gani?
Mimi flight yangu haikuenda hivyo.
Ilienda wapi?
Mimi ninajua mimi nilikuwa bado training yangu haijafishika vizuri, nilipelekwa huko kama wako huko.
So ulienda wapi?
Tulikuanga
Basa.
Nilitolewa Norfolk, Virginia. Tukaingia kwa ndege private.
Yeah.
Tukaenda mahali pengine panitagua Nikatarama ni wapi? Mandi Michael Jackson kwa naishi. What was that place called? Bahrain. Bahrain.
Yes.
Tukaland huko, vumbi, kila kitu, tukaenda kwa barracks.
So Bahrain muna land, mkitoka US, munaenda na plane ama munaenda na hizi helicopters za military?
Tunaenda kwanza kwa nini? Lakini najua sasa kuna vitu zingine sikini zikakuambia juu sasa ni classified.
Najua. But nauliza, nyuenda na plane na mamu, ama mnatoka gana helicopter?
Ina depend na mission ili uko nayo.
Oh, okay. So mshafika Bahrain. So Bahrain, kuingia warzone, ulingia warzone gani?
Sasa ndio unapewa mission zako. Sisi tuliland kwa nini, kwa ship. Sasa tukafanya kazi yetu.
Ulikuwa natumia bunduki gani? Cause vile
bunduki ni mingi, zote ziko. Siwezi kakwambia ile nilikuwa natumia.
But sasa okay, mko hapa Iraq, ndio try ku understand. Ulienda Iraq part gani? Na kulikuwa na hiyo time kulikuwa kushawaka moto ama ilikuwa?
Unajua saa zingine hata ujuangi. Unajua kitu moja na structure, for example, bali kuna structure, hata ujuangi, unajua part yako.
Mm.
Kama kazi yako ni kutoa vijiko hapo upeleke pale, hiyo ndio kazi yako.
Yeah, yeah.
Kama mwingine ni kutoa sahani apeleke, toa sahani hapo upeleke pale, hiyo ndio kazi yake.
Mm.
So unafanya kazi yako, you mind your own business.
Yeah.
Whatever kunaendelea huko nje, unajaribu ku concentrate na hapa.
Mm.
Yuko mbali na nyumbani.
Yeah.
Yeah.
Okay.
Yeah.
So ushafika uliingia Gawozo, hiyo place ama ID na vitu kama hizo.
Hii place yote likuanga ni Warzone.
Mm.
Mm.
Uliluzwa
vitu
wangapi?
Hizo vitu siwezi kakuambia.
Sa, lakini the last thing nenda kuuliza, uliluzwa wangapi? Mabeste.
Tukitoka, wale wali survive wali get hita tu.
Wali?
Wali get hita tu.
Oh.
Mm. Hii ni ya division yangu.
Mm.
Siwezi kakuambia ni gani, siwezi kakuambia tulipoteza wangapi, lakini watu walipotea.
Mm.
Yeah. Watu walipotea.
Hiki tu affect watu sana kichwa.
Kwa umbali. Kwa umbali, kwa umbali.
Mm. Wewe?
Kwa umbali.
Kwa umbali. Sawa, sawa, sawa. Okay. Usharudi. Usharudi Kenya, ati Kenya. Usharudi.
Lakini nalipagwa juu nimetupambao kidogo.
Oh, okay. Okay. Ah. Najua. Hii inatoka disability, eh?
Sasa unaanza kuniambia mimi ni disabled.
Yeah, zizi. Lakini najua inaitangwa hivyo.
Inaitangwa PTSD.
PTSD,
yeah.
Or post-traumatic stress disorder.
Yeah, like yeah. You can get that from a lot of things, like women especially.
Mm.
When you wanakuanga nayo after wamepata mtoto.
Yeah, yeah.
Inakuanga ni trauma.
Inakuanga ni post-partum depression. Yeah.
Just imagine mwanamke ama bibi yako amekuzalia watoto 12.
Mm.
How do you think she is over here?
Okay, okay. Sawa. Wacha tu because hiyo story utaki kunene.
Uh-huh.
So ushatoka military. Ulitoka military after how long?
After 4 years active, nikatoka, nikafanya little reserve.
Mm.
Ndio nikaingia group mkidogo, alafu ndio nikaingia polisi.
Mm. Mm. So, kuwa polisi, was it something ulikuwa unataka? Like from day one? Ama ni circumstances?
Sasa kule ni nini, nilikuwa nafanya tu polisi, nikasema, wacha tu ni ndio nakuwa polisi.
Mm.
Alafu unapojua polisi kama hapa ni different sana na wacha niseme dunia zingine.
Yeah, okay.
I don't know what they do in other places. I know what they do in Kenya.
Yeah.
Lakini polisi wapo utaona ndio wanafanya like soccer teams.
Mm.
They doing the neighborhood ice cream, vitu kama hizo au jaribu.
Mm.
Lakini since hii mamidi yanze kutokea, wanaongeshanga tu just the negative part.
Yeah.
But you don't see the negative.
Mm.
Like me and these guys, we have done a lot of kama hot dog drive. Yeah. Tunapikia watoto wanakula hot dogs, you know. Mm. Like, you know, kuonyesha being positive.
Mm.
Like my kids love K4 kabisa.
Yeah.
And Gendi.
Mm.
Because they see them on TV.
Yeah.
So now they'll be like, wait a minute, these guys are on TV.
Mm.
And they're over here making for us ugali.
Mm.
So you give them hope.
Yes.
See, so you just see somebody on TV and you'll be like, I'll never meet him. No, this one is the one making ugali for you.
Mm.
So that's
okay.
Very
okay.
Inspirational.
So, Usha joined Karao.
Mm-hmm.
So, since we ni Karao, wacha turuke kidogo. Ataka turuke kwa story ya Kenya. Majuzi kulikuwa na video kuna go round. Ya boy fulani anaitwa Ian Njoroge. So Ian Njoroge aliamua kutandika polisi.
Niliona hiyo.
Aliamua kutandika polisi. Alafu I did a post, nili react hiyo kitu nikisema that doing such a thing can change your life forever. Wewe, vile ulicheki hiyo video?
Uli. No, it cannot.
It can change your life forever.
No, it cannot. It will.
It will change your life forever. Yes.
There's not if or but.
Yeah.
If you do something like that.
Mm.
So let me ask you a question, right?
Mm.
This is a police officer, he's beating up like that, right?
Yeah.
This man has been appointed by the government to keep law and order.
Mm.
Can you imagine what this guy could have done to a civilian?
Mm.
Somebody with no authority.
Yeah.
You know, you're a bus driver, or you're a bank manager, or you're an accountant, and you meet with this guy.
Mm.
What type of beating you think he can give you?
Oh, now Ian?
Yeah.
Yeah, if he can beat up a police officer.
Yeah. What do you think he can do to you? Or a woman, or a daughter, or somebody's son? This is a police officer in uniform. In uniform.
Aligongwa kofia ikaenda kirauni.
Alafu sasa, if you let this guy get away with it, what are we teaching our kids? You're going to be fighting the police, so where is order?
Yeah.
Over here, got out of control. This is America, it got out of control. You can check on YouTube and all that. It got out of control.
Yeah.
If you don't respect the law,
yeah,
there's not a law and order. So it's everybody for themselves. And then what happens? We could try that.
Yeah.
But guess what? The strong ones are the ones who are going to be ruling the other ones. I mean, that's the society right now. The strong ones are ruling us. But guess what? We still trying to live with it. Like, you know, for you to get that angry and you beat up this, forget he's a police officer,
yeah,
a human being like that. You even kick his head. What is going on in your head? Maybe we need to find out what's going on with him, because that was too much.
So, there's been the debate whether he should go through a mental, to see if he's mentally fit to stand a trial. But now, Swalini, in America, that happens.
It happens.
Let me start, because America, there's the racist aspect of America. Yes? So if a white kid beats up a cop like that, what's happening?
I don't think I have the knowledge or the statistics to discuss that question.
If a black kid beats up a cop like that,
That's another area you don't want to touch, because we are supposed to be equal, but there's a lot of elements that happens. For example, you got a company, right?
Yeah.
And my kids are looking for a job.
Yeah.
I just call you, I'm like, hey, can you hire so-and-so? No problem. What if I don't have the opportunity to call, have your number?
Yeah.
What am I going to go through? What is my struggle?
Yeah.
That my father don't have no connection. My father is stressed out. He's yule tunayokotaga kwa mtaro kule anakunywa pombe. What is your struggle in life to deal with something like that?
Yeah.
And then at the end of the day, you still gotta love him because he's still your father.
Okay. Because the fact that you work for, what is it called? You work for law
enforcement.
Like, yes, yeah, correctional officer.
Law enforcement.
Yes, law enforcement, yes. Lazima nikuulize, like, what some of the dumbest crimes shona mtu amekuja jela for? Because I know crimes of passion. And I have a story that hit very close to home as a crime of passion. But the dumbest crime, shona mtu amekuja nayo. And mostly they are connected to pride, like you said. But
the stupidest ones? Self-inflicting. For example, you come to my house and we decide to discuss about jumping, and then we jump and fall, and wanakuja hapa unasema huyu amekugonga. The damnest ones I have seen is self-infliction. For example, you're my husband.
Yeah.
Alafu nataka kufundisha adabu. I can hit myself on the corner of the table or the wall. When the police come over there, I'm like, he did it. So you gotta be sitting in jail. And you know you're sitting there for no reason, because you cannot even be able to hit your wife or your child. But there's some people that do it. So now there's this thing called empowerment of the women. This is the worst thing you can do in America, is domestic violence.
Yeah.
And I think it's the whole world. I mean, you cannot supposed to be beating up your woman, right?
Yeah.
But what if the woman beat herself up and say you did it? You get the same punishment like if I did it and you did not do it. So kuna hiyo double standard sana.
So kama wife wako ni stuntman hapa America unza shanga. Si ma stuntman ni ujirusha paka kwa dirisha kwa movie.
Imagine that, from the second floor.
Anaumia unaenda ndani.
amevunjika mkono sijui kwa hivi alafu anakufanyia zile za nikwambia usicheze na mimi
utakubali cuz imenikumbusha like
go get it.
There's a very funny story. Every time I think about this story I laugh, but kuna time niko Texas Dallas, so tuna drive around na like rafiki yangu anaitwa Onsando. So tukapita public storage, nikamwambia public storage ni nini? Afu akaniambia unajua hapa America aliniambia ati unajua hapa America ukikosana na bibi yako hapo kuambia toka hapa niite polisi,
hapo ninaenda kuishi,
itabidi utoe vitu zako kadhaa uende kwa ile public storage ukienda kutafuta mahali pa kulala. I had that and I laughed kabisa. So wakisema, so unasema kuna mabibi ujigonga hata kwa ukuta ndio uende jela,
lakini sasa ni kuchekeshe na sasa tuseme for example kuna ka public stories ndio alafu una drive hapo on a Saturday unaenda kutafuta mahali kako alafu unapata hapo nyuma kuna wengine wameweka mpaka ka grill hapo wanapika na watoto and maybe they lived in there.
Yeah,
imagine.
Lakini you're not allowed to live.
You're not allowed to, but yeah. People do. People even live in their cars over here.
Yeah, I know.
No, tuma pesa kina unaishi kwa gari. Nguo zako ziko zote ziko kwa trunk na una. At least these days, people used to do it before. At least these days, you have a cell phone, right?
Yeah.
Imagine them days. Lazima uende kwa sijui 7-Eleven, upige simu Kenya. When a Western Union, upige utume pesa.
Yeah. But sasa lazima niseme, I have to then correct you respectfully. It's a man, your self-infliction where a woman does that to herself and you as the husband goes to jail, I cannot call it a damn crime. That's right. Just sad, you know, like it was beyond your control. Ile namaanisha damn ile you as yourself as a man, you see, like this kid, I felt like he was dumb. We've all been offended by policemen, we've all
for
been
somebody
whatever.
To do like that, let me sorry to cut you off.
Yeah,
put yourself in this kid's shoes. You as a person, you cannot even do that. Lakini kama uko na kiburi, you can do whatever you want.
Yeah, pride.
You can do whatever you want. Odi police. Unless your family is rich.
Yeah.
Na umelewa na hiyo kiburi, you can do whatever you want. But now, you cannot do that because this is a law. You can't even do that. I don't even know how to explain that.
Okay.
I don't even know.
Okay. Then ile place huko kuna watu wote Kenyan background wako hiyo jela? Kuzona kuuliza ni?
Yeah.
Kuna boy tulikuwa na yeye seko. This is a very interesting story kwa watu washaisikizaga iko nini. So kuna boy tulikuwa na yeye seko. So one day I'm in Kenya like in 2007. I'm watching DSTV. DSTV wako na National Geographic. So kwa National Geographic nikaona there's a documentary about sleepwalking. And who do I see sleepwalking? Someone I was with in primary school.
Yeah.
So go like Bernard Bondo. So they were following him here in America. So he'd sleepwalk and he'd go out and just walk around.
Really?
Cameras the National Geographic.
Yeah.
Would just follow him.
Oh, for real?
So this is like 2000 and whatever. 14 years later, I start a podcast. 14 years later. So when I start the podcast, I'm like, yes, there's this time we're talking about
sleepwalking. Yeah.
So there's this friend of mine who was in America and he was sleepwalking. Let me check if I can find him on Facebook or whatever. So I search, bah, 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 bah. I put his name. What shows up? Minnesota Correction of Departments.
Yeah.
Guy, jail. He was jailed for 43 years, eligible in 30, what? For parole in 30. His wife asked him for a divorce. He took a hammer. Mse tulikuwa naye primo tukotuna kaga. Like Evie. Unajua ile, like, you know, one of those people you never, he was a quiet guy. This guy was quiet. So I'm there thinking the American dream turned into an American nightmare. So you can see like the way life is so interesting.
I love what you were, like you were, I know you had asked this question before, that the difference between Kenya and US.
Yeah.
Kenya, your aunt is over there, your cousin, sijui nani, your sijui jirani, the nosy jirani, sijui nini. People are together.
Yeah.
Here nobody cares about you.
You're alone.
The most jungle you can ever go to, I'll give you a test, is New York City. Everybody is going to where they're going. You can stand there and nobody will even know you're there. Wakona my iPads, wakona my... They're programmed. They go here from this time the coffee over there programmed.
Yeah.
Like in Kenya. Unaamkanga asubuhi unaangalia jua.
Unaiota kidogo.
Unasema acha nikakatia ng'ombe kwanza. Acha kwanza nikunywe chai alafu nikule kaugali. Ama ni acha niende nikuje here there's no like your freedom. Here there's no freedom is this. From here to you see I just came from bringing my daughter for ballet. The program.
Yeah.
You're doing this from here you go. In Kenya you can relax. And you have more people to talk to. Here you go talk to your co-workers. Yule bibi ulitoa Kenya umeoa. You don't even see her. You see her when you go in her house in the morning when she leaving to go to her job or
nyote mnaenda.
Mnapita nanga hivi. Maybe weekend you have like 3-4 hours to hang out. And you think this is going to be a functional family?
Ni ngumu. So, but nini? Kenyans wale wako jela? Wako crimes ka gani? Si lazima kuwe kuna iskotu ngoja kwa ni hati ya wale.
Most of the, hati wale wako jela wengi, which I'm not supposed to be talking to, ni wale wamekuwa caught up na hii environment. Wengine hata unaona tu, utajua difference yao na watu wale wamezaliwa hapo na jina tu. Because wanaongea kama hao tabia ni the same. Kama watoto wangu si watakuwa tu hivyo. The only difference utajua tu ni jina. Huyu ni Maina, huyu ni Kawang, huyu ni Njoroge, huyu ni Wangari, huyu ni... But they act in the same way because they've been in the same environment. Maybe they even went to school over here.
So crimes ni zile.
Same
violent crimes.
Same.
Okay. So tukimalizia kuna niko na bonga na mse fulani aitwa Daddy V na kaniambia kuwa America can be very lonely.
And
a lot of Kenyans struggle with loneliness in America.
Umekuwa
huku for 27 years
What
would you say about that?
Loneliness inakujanga, unajua bado tuko tunaongea mambo ya jela. Loneliness inakuja zile za pengine umewacha wife nyumbani na watoi.
Umekuja huku. Umetry kwa leta.
Kuna job nne. Unaishi kwa gari. Ama unaishi kwa karumu. Pesa zako zote ni Kenya. You have nobody to talk to. At least saizi hii era tunaweza ongea, unaweza pigia watu na simu na stuff like that.
Yeah.
But by the time family yako ifike hapa, you're somebody else. Unasema manga, we don't know daddy. Wewe sasa umefocus na kazi. Pengine umeingia na mapombe, na drugs, na nini, caffeine, kahawa, stuff like that, Red Bull, just to make sure umuna focus niweze ku provide for the kids. Na ni watu aujaiona. Pengine mpaka wanaenda kuoana. You left them when they are little kids.
And you're meeting adults.
Watu unakuambia wanaongea na base. Ama unaambia daughter yako anaenda kuolewa. Na you can't even travel, she can't come. What do you do?
Yeah.
What type of loneliness is that? Sia tibele unaenda na watu wako church na nini na nini. These are things you have not been able to do for all this time. Are you happy? Are you happy? Nasikia mazishi ya auntie yako ilikuwa juzi. You can't travel. So your loneliness imefanya kitu moja, suicide rate imekuwa very high.
Even amongst Kenyans?
Very high. It's not just Kenyans or Indians or... It's just across the globe. Especially, where ni foreigner hapa. Hapa kuna ma foreigners wengi. Wewe umetoka Europe, mwingine umetoka Canada, mwingine umetoka Haiti, mwingine umetoka Japan. Mwingine toka China, mwingine toka South Africa, kuja kutafuta familia. They go through the same thing, all of them. One thing they have in common is struggle. Like msanii alikuwa anasema, wale watu wengine wengi wanaombaga visa ni wale wana shida. Mimi kama tungekuwa poa nyumbani, singekuwa hapa. Nikitafuta nini? Nitaenda Strathmore ama KU, nipate kabiashara. But we come here kutafuta because we tried all that and it never worked out for us. Because our families maybe were struggling a little bit. Okay? So your loneliness unaipata. Alafu sasa ukijitenga na watu, you get it even more. Now, most of the time it's not unajitenga na watu because you want to do it. Because you have four jobs. your days off kuna zile za kushikilia weekend. So the next time unaona mtu kama mimi ama Kanjogo whatever ama K4 or K, the next time unaongea ni after 2 months. Na mlikuwa mmeongea jana. Time inaenda hivi. Next thing you know, mtu amekaa hapa for 25 years. Yeah. Ako vile vile tu. Akina nyumbani sasa ndio naona eh. Watoto wangu wamekuwa wakubwa. My neighbor's kids are like my kids' age.
Yeah.
Watoto wangu wanaoa. How? Where did the time go? Na huko vile 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 vile. Hata mpaka hata hujapata gray hair. So you wonder what's going on. So if you have a little thing nyumbani, you can make a little end meets.
Yeah.
Stay here. This place is very lonely.
That should be your advice.
Very lonely. For example, nyumbani, ukitoka ka job, mnaenda kuna kula kanyama choma. Mnaekelea kamokimo hapo. Or you relax with your friends. Here we don't have that. Mutaenda wapi umekelea kamokimo? Mutura utakula wapi? Mandazi? Unless you make your own.
Yeah.
They have a little club imeanzishwa inaitwa Swahili Village. You know, they're trying to bring the cultural food, but it's not cheap.
Yeah.
It's good cultural stuff, but it's very expensive. So mtu common mwananchi ataafordaje hapo sasa? Kaba my kids nao kitaka sambusa, tawatolea wapi? Na sijui kutengeneza.
Okay.
So little things like those really get to you, and especially like the food part. You umekaa hapa hivi, wewe una chakula iko aje?
So far nimekuwa nikidil tu na fast food and what, because I don't stay here, so nimekuwa niki try out.
These are things you stay away from. Ukikula hizo vitu for 4 months.
Najua.
Utakuwa unaenda na wheelchair.
So mimi hapa nimekuwa niki try out vitu. So far my favorite imekuwa Chipotle, because it's closer to home, rice, beans.
By the way, can I tell you the funniest thing? I've never even eaten there.
Yeah.
Imagine.
Oh, ukula ni?
Matumbo.
Zi, but siku za kwanza ukijificha huko na kula matumbo. Uko na kula nini?
Nikijificha kwanza nilikuwa naogopa kuoda hizo vitu kama hizo. Jitumbo saa zingine, senti mtumbo. Mimi nimesurvive na mkate na orange juice. Mkate na orange juice. You can never go wrong with that.
For streets?
Yeah, mkate na orange juice.
Oh, okay.
Na ni cheap. Kwa na dola kama moja hivyo, unaweza kabai ka mkate na ama ka scotch na ka drink.
Oh, okay. Na mkiwa kwa military, mko mnapatiwa such survival tactics. Like ukibaki solo, umeachwa nyuma kaidika milipuka.
Oh yeah, lazima ufundishwe vitu kama hizo.
So
kujinyima. Kujinyima.
Wewe mko mnafundishwa kujinyima.
Kujinyima.
Yeah, so nafaa kudu nini?
Sacrifice. Sini, for example, unaonanga kama Muslims wanafanyanga
fasting.
Ramadan. Ramadan ni kujinyima ndio upatie watu wengine. So hiyo element ya kujinyima upatie watu wengine ndio tumekosa sana. Because wewe unafikiria tu mimi. Wewe. Na hiyo kile kiatu mzuri uko nayo na ukinipatia. Naweza furahi. Maybe I can even start having ideas of my own.
Yeah.
Maybe when I do the same thing, maybe nipatie mtu mwingine kiatu kama hiyo. But hiyo Me. Imeharibu dunia sana.
Yeah.
We gotta start learning how to share.
So, tukimalizia kabisa, advice to, if you could talk to Ian Njoroge, unaweza mwambia nini? As a law enforcement officer, ulikuwa hapa US, ukiona kitandika your comrade in Kenya. Unampatia advice gani?
Mimi hata ningeambia, unajua polisi, they will really work out, lakini unajua pia wako na ma-issues. Familia.
Yeah.
Mtoto hataki kwenda shule. Bibi ameenda kusijui. Amekaa sana sokoni. Sijui nini. And he's the same guy trying to control traffic over here. Alafu unakuja na mchapa.
But anasema boy, nini, the traffic officer asked for 10,000 shillings.
Yeah.
As a bribe. So, does a dirty cop deserve a dirty beating?
But you know what you're saying? one wrong does not make a right.
Yeah.
Two wrongs. Mm. When you police you already.
Yeah.
When you figure of authority.
Mm.
Sit in a different uki jana.
Yeah.
But you're a figure of authority, right?
Mm.
Alafu umetisha hongo.
Mm.
Alafu umetandikwa.
Mm.
In a jungle law, hey, you ask for it.
Yeah.
But the fact remains is that we have a society that we're teaching these kids. U police for the first thing alifanya ni kuitisha hongo. Kwa sababu this is a young kid. What are you teaching him?
Mm.
Is it okay? Ask for a bribe? Mm. Is it okay? Maybe he got kids too. What he got to teach his kids by paying you the 10,000?
Mm.
So it's a very gray area.
Mm.
He did not do good whooping his ass like that.
Mm.
But this guy had no right to be asking for bribe.
Mm.
Because you're a figure of authority.
Yeah.
And you're supposed to be respected. So how am I going to respect you if you're asking me for a bribe? Mm. And this is the 10,000 I have, maybe to buy my daughter a pair of shoes.
Mm.
Or buy her underwear.
Yeah.
Or stockings.
Mm.
Or two books that she needs to go to school with.
Mm.
Or her lunch money. Or a school trip. And that's the money you want me to give you?
Okay.
So he was wrong.
Yeah, so?
Whatever the kid did, he need to be punished. Yeah. And this other guy need to be punished too, so both parties can learn.
Oh, okay, okay.
Because so, two wrongs don't make a right.
Kid's ideal punishment would be what?
The first thing, I believe, both of them need to go for something called therapy.
Mm.
Or, what's the name of it?
Counseling.
Not even counseling. They need to go for education.
Mm.
You, as a young man, you cannot be treating, especially your elders, like that. Ada fadhalenge mpatie yo 10,000, alafu ene report.
Okay.
No, no. But you do it the right way.
Kiendacho kwa mganga kirudi. So yo 10K ingekuwa imeenda.
Aya, wale wanakuanga wamerecord, wale walikuwa wanarecord akigongana hivyo, ama akifanywa hivyo. Or this kid could have said, okay, you want 10,000? Okay, I'm going to record the transaction, and then I'm report.
Mm.
I'm on a report or somebody recording, and so you can have evidence.
Yeah.
And then, you know, you deal with that with a mature way.
Mm.
But when you beat him up like that, that's disturbing because he's somebody's father. You know how wars are started?
Mm.
You're my father, right?
Mm.
And that guy kick you in the head like that. What do you think I will feel? Guess what I'm gonna do? With my ego and my pride, whatever. This is my father.
Mm.
I'm coming to answer a question. And that's how you start a mafia and a war and gangs and all that.
Sasa,
so for being stupid.
Yeah. As you can see, light imepotea kila pahali. Tukoma saizi jersey, saizi shafika, I think satatu siku.
Yeah.
So try to me as much natural light as possible, but imetufikisha mwisho. So kama kawaida, vile msawaga like, subscribe, hit the notification button, tell a friend. Kimalizia 319 tukisema eko nene.
Eko nene.
Mifika 7 minutes.